rapper's precious name in the game, ladies and gentlemen. They don't care what I can do.
Bushali la kofi, eh, I want them in wa kofi. Baby nje wa kofi, iwe mwana mfumu. Wakana wa mapima, wakana wa mapenzi. Badi wa sangaine, iwe mwana mfumu. Aye, aye.
Siwa mweneko, wala fwana bibile kaba pemeko. Fes nifunse, wayo nikonda, nilibe na moto kaolo cheonda. Wakana wapenzi, peso noto hoja, fafemu na male. Ulibe na njota, kakelo kamushe, richman stota. Kazi wa samba, kazi wa water. Sini believe in any mazi shota. Ushe mami kulive una shota. The brands in the body, ndine chesa pota. Oro chekata, wezi singer. Kakuchipata, kakunda mwesena. Bad man and she love me for me. Ahazi band is all I wanna be.
Ushe ni la kofi, eh, I want them in wa kofi. Baby jeba kofi, iwe mwana mfumu. Wakana wa mapima, wakana wa mapenzi. Badi wa sangaine, iwe mwana mfumu.
Aye, aye.
I was dreaming. Machala lota.
Machala lota. Machala lota.